Hlanganisa isikhwama ntwana sibambisane. Mina ngazi indlela ntwana sinandelane. Gcwalisa amaphepha ngathi sivumelwane. Lalelane, sandanane. Uma bona kude wena ubona bani. Igama uzipho zonke wena ufuna bani. Lana yithi sonke wena usalelane. Hamba nami, mngane kwani. Khule nabo clever lana sikhulaka. Uthela amazulu ngivele ngibiza ushaka. Vuleka amazulu vele ubone umdala. Mlakalaka, phandisa. Ngithi ngikhule nabo clever lana sikhulaka. Uthela amazulu vele ubone ushaka. Vuleka amazulu ngivele ngibiza umdala.
Ingoma yasho, ithi ingoma yasho. Laba banye bayasaba. Thina ngapha sifuna ukulala. Mntwana yami, sana lami. Ingoma yasho, ithi ingoma yasho. Vele laba banye bayasaba. Mina ngithi sonke sithandanani. Ngoba nawe yes ingoma ya.
Dale lal, sanda lal. Dale lal, sanda lal. Dale lal, sanda lal. Sanda lal. Sanda lal. Which one is this one?
Dale, dale.